denhousezambia.com.
You are tuned into the DF Plus.
Just to love fun.
Yeah. Sabe made it.
Mabine yose ba mambala wana kapa Kairi makizu wana tenga ya pakwapa Makolo wako venzo kamba singi mamba Nanga ya kutichan peuli na chigabenga We hit us wrong sama fumekeza ango Funa kukumenya chenjela za kupesa Mbumbuka jikondi changa chenziri chamata Baliwe sinezo mvela na manta Kumutima kwanga weze unamata Sula siye rumo la pwele mwenye mata Siwezo chinye nzelu munga mwenye pastata Atuchu kia walaki when you call me like that So nika kuimbila wezo fina like that Odo desadu ipachinja kasto kukumata Just them believe it, japeni inapita Chachimani baba ni chakuti wekulipe Ameke laura mani ni chilinga na musabe Nunga tena jepa singa kwa nisi Bande meantime ni kuna ni kuzivisi W ya venyua Pentecost Zaki za makelo iwe usunga vana Mutima umawawa ukaganiza tesana Hivi nifo paisana Uliweke kubeti eve alikuklapa Tinde kupampa mina Mangu wanzi batia wepepe kukusamina Sungare kelele vana wansi wapundu Kavafanika kuskuru eve yango kumwalika Muntu ni mkulu na nzilu zopalalika Ntimbo ana kumenya lelo za kudualika Yupina muntu wafu akandio wa asma Kamwalila twanilo wela mukazma Wachi konditia inema kukumbukila Nilanganye mumezo godi suku nditiwa Dine bewa tani wayu one kaosoba Nezo pukuta misozi mchisoni ukulilo tono
Nezo pukuta misozi mchisoni ukulilo tono
Sunga kondre
Monga taxi yozula wabodari ya manja uni pita fum 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 Monga taxi
si Jesus la overloaded you well, you well. I would have better text, baby, but you pass you way to you. I would have better text, baby, but you pass you way to you.
Say something next for boy.
Yes. Makolo bina ni wovuta na kamuntu kampuku kaliko china mize. Sasi vachikondi ni mtima vipi ntu papasiko na ndalama tinga pezi. Yeah. Shia heart is in the building. Shitoga up a young guy.